Fanzuri sana siwezi sema kuishi mbali nawe sitaki tena. No, wewe ndiyo sawa yangu, unanifiti ndani ya moyo wangu, ndipo unapoishi. Shori wanajua sweet melodies, kila napoimba nyimbo hii natamani uwe mpenda mi. Ooh yeah, nimezihifadhi sweet memories, siwezi kuzifuza kama 1, 2, 3. Only your love can set me free. Ooh yeah, nimechoka kungoja, nakuja Nairobi, Nairobi, tuwe pamoja, tuenjoy ndani ya Nairobi, Nairobi. Nimechoka kungoja, nakuja Nairobi, Nairobi, tuwe pamoja, tuenjoy ndani ya Nairobi, Nairobi.
Massive Sound.
Najua una marafiki uko Nairobi, na mimi nina mashabiki uko Nairobi. Nakuja na maua pia kidani, tupande matatu tunde kipanda rodi, na kufuata kwenu nipo njiani. Nimeshajitoa maana sina budi, nimezunguka duniani kote, but I've never seen girl like you. Tulifanya ghetto nikikumbuka ni deja vu. Nimezihifadhi sweet memories, siwezi kuzifuta kama 1, 2, 3. Only your love can set me free. Ooh yeah, nimechoka kungoja, nakuja Nairobi, Nairobi, tuwe pamoja, tuenjoy ndani ya Nairobi, Nairobi. Nimechoka kungoja, nakuja.